why.
I don't wanna love nobody but you.
zikhoni zilingoma ezifuna ukuphasa miso hamu kwami nawe sengabona ngokubekezelela uze kufike la ngiyazi baningi abangcono kunami kepha wena ukhetha ukuhlala nami Nami ngifuna uyonyathele emagcekeni kobaba mkhulu ngokusemthethweni Ungukhethekile kuzo zonke izinto kazi Okwenza kimi abandele bani Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi Ungazisoli ngokhetha lezizwa eyimi
Yeah. Sarafina, 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 Bile, sei tua voce.